Ne government ya Uganda erangiride ngabwe gaddewe ensalo yayo neggwanga era Democratic Republic ya Congo kumala sabiti nya okusobola okuziyiza ensaasaana y'ekirwadde kya Ebola kibadde kitandise okweraliikiriza bekikwatako okusinza ku Dr. Dana Atwine ateekerateekera minisitule y'ebyobulamu agamba nti kino kikkaanyiziddwako akakiiko akateekebwa okulwanyisa obulwadde buno nga kakulembeddwamu omukulembeze eggwanga lino Jessica Alupo. Atwine ategeeza nti kati abantu abakkirizibwa okutambula okusala ensalo eno kwe kuli abasawo ab'ebyokwerinda n'abatambuza ebyamaguzi ng'era bano nabo bagenda kusooka kukeberebwanga.
So bangi betutandise okulaba nga bejjumbira okuyingira wano ate nga eri bwetutunuulira embeera bweziyimiridde ennamba yeeyongedde embeera yeeyongedde okusattuka n'olwekyo engeri gyetutasobola kuleka okuwa omwaganya obulwadde buno ne buyingirira ddala ne butugoya kyetuva tusazeewo nti ensalo yaffe etwawula wakati wa Uganda ne DRC ejja kubanga egaddwawo katono okumala wiki nya kigenda kutwala wiki nya tulabe embeera tukomewo tubabuulire.